bakuru b'amasomero mwaka otadde abasomesa basabiddwa okuteekerateekera obulungi olusomero n'olusooka mu mwaka 2026 abayizi batandikire okusoma nga bakatuuka ku ssomero olunaku olw'enkya basobole okumalayo byonna ebibeetaaga okusomesebwa mu kaseera kano. Kusaba kuno kukoleddwa omuwandiisi w'enkalakkalira ya minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo munda mu ggwanga Uganda Dr. Kenneth Tuli Agenda agambye nti okusoma kusadde kutandikira okubanga abayizi balina akadde katono ddala kyokka ng'enteekateeka y'ebyensoma omwaka guno wamaggwa erimu ebintu bingi ddala. Mu mbeera y'emu Dr. Tuli Agenda asabye abazadde okuzannya paati yaabwe nga basomesa abaana batasula ebisale by'amasomero ng'obudde bukyali omwana ono babuyambyeko okugenda mu ssomero ng'alina ekyokulya olwo nno eggwanga lisobola okufuna abaana b'eggwanga abalungi ddala. Agambye ati
we need to create a safe for all learners, make sure that they teach every lesson because the curriculum is made for every hour that schools are open, and when any lesson is missed, then students miss that learning and the catch-up work may be done does not achieve the objective of how the curriculum is prepared. Children and teachers need to really get back to students and their teachers, so we wish to tell the parents that open is a great responsibility and it's not only paying fees for everybody, but by Tuesday that learning starts.